Kilichotengwa na kukufaa. Raise up your voice high and just give him glory.